mara ngo tswa ba tsa ra ene
o ba ba dile
ya 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 ya
ngo ba ba dile
mo pa go go ya 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 ayo nda ba